Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 15. Abantu bamwe bavuye muri Yudeya basanga abavandimwe bo mu mijyi wa Antiyokiya barabigisha bati:
Ntimubasha gukizwa niba mudakebwe mukurikije umuhango twasigiwe na Musa.
Pawulo na Barinaba babyumvise bajya impaka nabo zitoroshye barabavuguruza. Noneho abo bavandimwe batoranya Pawulo na Barinaba hamwe n'abandi bo muri bo ngo bajye i Yerusalemu kugisha inama intumwa za Kristo n'abakuru ku byerekeye icyo kibazo. Nuko abitorero rya Kristo babaha ibyo kubafasha mu rugendo, bambukiranya intara za Fenisiya na Samariya, bagenda bavuga ukuntu abatari Abayahudi bahindukiriye Imana. Iyo nkuru inyura abavandimwe bose. Bageze i Yerusalemu bakirwa n'itorero rya Kristo ryaho n'intumwa za Kristo n'abakuru, maze babatekerereza iby'Imana yabakoresheje. Ariko bamwe bo mu ishyaka ry'Abafarizayi bari bemeye Kristo barahaguruka baravuga bati:
Abo banyamahanga bagomba gukebwa no gutegekwa gukurikiza amategeko ya Musa.
Intumwa za Kristo n'abakuru bakorangwa no gusuzuma icyo kibazo. Bamaze umwanya bajya impaka, Petero arahaguruka arababwira ati:
Bavandimwe, muzi yuko kera Imana yantoranyije muri mwe ngo ntangaze ubutumwa bwayo bwiza mu banyamahanga, kugira ngo babwumve babwemere. Ariko Imana yo izi imitima y'abantu, itanga icyemezo ko yemeye abo banyamahanga igihe yabahaga Mwuka Muziranenge nk'uko natwe yamuduhaye. Ntatandukaniro yashyize hagati yacu nabo, kuko yejeje imitima yabo ibonye ko bayizeye. None rero, kuki mushaka kugerageza Imana mukorera abo bigishwa ba Kristo umutwaro tutabashije kwikorera natwe ubwacu habe n'ababyeyi bacu? Ahubwo twemera ko ari twe ari bo twese twakirijwe kubera ubuntu Nyagasani Yesu Kristo yatugiriye.
Iryo teraniro ryose riraceceka ryumva Barinaba na Pawulo baritekerereza ibimenyetso Imana yatanze n'ibitangaza yabakoresheje mu banyamahanga. Bamaze kuvuga, Yakobo afata ijambo ati:
Bavandimwe, nimunyumve. Simoni Petero yadutekerereje ukuntu Imana yagendereye abanyamahanga rugikubita ibatoranyamo abo kuba abantu bayo. Ibyo bikaba bihujwe n'ibyavuzwe n'abahanuzi, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo: Nyuma y'ibyo nzagaruka, nzavugurura ingoma ya Dawidi imeze nk'inzu yasenyutse. Ahasenyutse hayo nzahasana, nyubake bushya. Abantu bazacika ku icumu bazansanga, amahanga yose yahoze ari ayanjye azansanga, niko Nyagasani avuga, wabitangaje kuva kera kose.
Yakobo arakomeza ati:
Ndemeza ko tutashyira amananiza ku banyamahanga bahindukirira Imana, ahubwo tubandikire ngo birinde ibyahumanijwe, kubera ko byatuwe ibigirwamana, kandi birinde n'ubusambanyi no kurya inyama z'ibyanizwe kubera amaraso yazihezemo. Birinde no kunywa amaraso. Erega kuva kera kose mu mijyi yose Musa afite abatangaza amategeko ye bakayasomera mu nsengero buri sabato.
Nuko intumwa za Kristo n'abakuru n'abo umuryango we bose biyemeza kwitoramwe bamwe ngo babohereze Antiyokiya bajyanye na Pawulo na Barinaba. Batoranyije Yuda witwaga Barisaba na Silasi, abagabo babiri b'imena mu bavandimwe. Babaha urwandiko ruvuga ruti:
Twebwe intumwa za Kristo n'abakuru turabaramutsa abavandimwe bacu mu yandi mahanga batuye Antiyokiya no mu ntara za Siriya na Silisiya. Twumvise ko bamwe muri twe babaroshyemwe amagambo yo kubakura imitima, kandi tutigeze tubatuma. None twese twahuje umugambi wo gutoranya abo kubatumaho. Bazanye na Barinaba na Pawulo dukunda cyane, bahaza amagara yabo kugira ngo bakorere Umwami wacu Yesu Kristo. Ngabo rero Yuda na Silasi nibo tubatumyeho ngo mubonane amaso ku maso babibwirire ibyo tubandikiye. Byanogeye Mwuka Muziranenge kimwe natwe kutabashyiraho umutwaro urenze amategeko ya ngombwa. Mwirinde kurya inyama zatuwe ibigirwamana n'iz'ibyanizwe no kunywa amaraso kimwe no gusambana. Nimureka gukora ibyo muzaba mugenje neza. Tubasezeyeho.
Nuko abari batumwe berekeza i Antiyokiya bagezeyo bakoranya b'itorero rya Kristo babashyikiriza urwandiko. Bamaze kurubasomera, abantu bose bishimira ubwo butumwa bubakomeza. Yuda na Silasi ubwabo bari abahanuzi, niko kuvugana nabo bavandimwe byinshi bibahugura bikanabakomeza. Bamarana nabo iminsi, hanyuma babasezeraho basubira kubabatumye. Abo bavandimwe bamaze kubifuriza urugendo ruhire. Icyakora Silasi yiyemeza kugumaho. Pawulo na Barinaba baguma Antiyokiya bo n'abandi benshi bigisha kandi bamamaza ijambo rya nyagasani. Hashize iminsi, Pawulo abwira Barinaba ati,
reka dusubireyo, dusura abavandimwe bo mu migi yose aho twatangaje ijambo rya nyagasani, turebe uko bameze.
Ubwo Barinaba yashakaga ko bajyana na Yohani witwaga Mariko, ariko Pawulo asanga atari byiza kujyana nawe, kuko yigeze kubatererana muri Pamfiliya, ntagumane nabo ngo barangize umurimo. Impaka ziba zose, kugeza ubwo batandukana, Barinaba ajyana Mariko, bafata ubwato, bajya muri Shipure. Pawulo atoranya Silasi, maze avayo, abavandimwe bamaze kumuragiza nyagasani ngo akomeze kumugirira ubuntu. Anyura muri Siriya na Silisiya, akomeza amatorero ya Kristo.